Zodiaco, baby.
Are you okay, my darling? Angu hali si shwali, darling. Halamsiki tuwe wote kwenye ndoto. Ukiamka nikukisi upe mapocho pocho. Sokelea, endelea, tunapendana na na. Sokelea, endelea, tunaendana na na. Sokelea, endelea, tunapendana na na. Sokelea, endelea.
Penzili metulia ndichi forever.